Ngibingelela abalimi, nginamukela esiqephini sethu sesihlanu sengede yangoSepthemba okungumandulo kulo nyaka u-2023. Ikhasi lesishiyagalolunye osihloko sithi ukuqwashisa ngokuthomba okuphuzi, i-Orange Rust. Ibhalwe ngu-Sharon McFarlan, umcwaningi ngezifo zomoba. Ifundeka kanje. Emva kokutholakala kokuthomba okuphuzi ngoNhlolanja onyakeni ophelile ku-2022, isigameko zokuthomba okuntundu kanye ne-Tony Rust nazo zinyukile. Izimvula zasekuqaleni kwehlobo ezazizinhle zazivuna udlondlobala kokuthomba okuphuzi. Ukutheleleka okusha kuqale kwabikwa emfolozi ekuqaleni kukaMasingana kulo nyaka okuwu-2023. Lesi sifo sibonakale okokuqala eNingizimu nesifundazwe ngoNhlolanja, saphinde sabonakala eMpumalanga emva kwezikhukhula ezenzeke ngoNhlolanja kulo nyaka. Manje sesitholakala kuzo zonke izindawo zokulawula izifo nezinambuzane. Abalimi balulekwa ukuthi bafuthe isibulala sikhutha esibhaliselwe ukulawula lesi sifo kulawo masimo ayinkinga. Okwamanje, indawo yaseMfolozi Flats iyona ikakhulukazi evuna ukudlondlobala kokuthomba okuphuzi. Izinhlobo zomoba eziningana kule ndawo zikhombisa ukutheleleka uma phakathi nokunzima. Ukutheleleka kule ndawo bekunzima kakhulu kusukela ngoMasingana kuya kuMbasa. Ukutheleleka okusha kuqhubekile kwaze kwaba uNtulikazi noma izimpawu bezimaphakathi. Zingaphezu kwamaphesenti angamashumi ayisithupha okuwu-60% izinhlobo zomoba esezikhombise ukuzwela ekuthelelekeni ngalesi sifo. Ukutheleleka bekumaphakathi kulezi zinhlobo zomoba uma izimo zisivumela isifo. Kodwa ezinye izinhlobo zomoba zikhombisa izimpawu ezimaphakathi kuya kwezinzima kwesinye isikhathi. Okwamanje, ukuthomba okuphuzi akukabonakali kulezi zinhlobo zomoba. U-N36 ochelelwayo nongachelelwa, kanye no-N48, u-54, u-55, u-56, u-59, u-61, u-64, u-72, u-74, kanye no-77 ongachelelwa. Kodwa ukutheleleka okunzima sekubonakele kwamanye amasimu atshalwe lezi nhlobo ezilandelayo. U-N23, u-41, u-49, u-60 kanye no-70 ochelelwayo. Kanye naku-N52, u-62, u-63, u-66 kanye no-N76 ongachelelwa. AbakwaSASRI abaqikelela ukuvikeleka komoba baqhubeka nokuqapha isimo futhi bayabika uma ngabe behlangabezana nokuthomba okuphuzi kuzo zonke izindawo zokulawula izifo nezinambuzane. Ucwaningo ukuze saziwe kangcono lesi sifo embonini yaseNingizimu Afrika ngokubheka amasimu okuqapha lesi kanye nokulahleka kwesivuno luyaqhubeka. Umlimi angakhohlwa ukusitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngamagundwane adla umoba. Ngiyabonga.